kuri mama nakabadeti kumbe nakaba mjeshi bange nani zuzu wa mwezenu inani changanya mkubwa damka ushia mdogo na mwamkia sikia nikila ndumu mwezenu minadundika nikinywa pombe mwezenu minatapika nikivuta ndumu najiona kama niko Jamaika wengine wanaita ganja wengine wanaita ndumu mama nikila ganja nasahau majukumu sikia. Sima tena na kidoma kitambe. Sima kwanza na kidoma kitambe. Sima tena na kidoma kitambe. Wanagwana tetemeka squeeze wamekuwa mazombi. Wamekuwa mazombi squeeze wanatetemeka. Masa galuza 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 galuza. Mtoto wa nyoka tabaki kwa nyoka. Ni respect mkojani.